Kettine kabaruji bienal
kebe kabaruji bienal iwrandi e motti gila e finatawaji mudum fay ornaaki mudum
kettine kabaruji bienal do studio tamani halaji malifu
sakirabe hedi be jamwale modon ele ngoni bete aljumaare jiddi lewru juliy hitande 2023 yamde jena yottigele de hande komagel de do motti do men tawa yottini don e kabaruji usman nyaale buli wonde pali hala do nu jire to boggi jande to on kompitete wiide binal artistique et culturel ngal fina ngal kawrita la fina tawa fuddi kanyando motti do himbe hew kawri e fuddugol golleji modon humani be de nagu fa hewi gonno le onoku galla kawrital fina tawa sabe mudun latto sababu le o wakati fa kebal beedo le e region mopti o otilaji di kewi petta jama na jomirabe maji jetti o golle hollita goji gubede fuddan kikida ko o turpangaji bamako motti menaka fa yota de region ngaji goddi garanna yabade handen yidi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon hedal studio tamani gal kawrital fina tawa noddirte gal binal artistique et culturel ngudugal wad hitane hikande fuddi alkamisare kenyana jagon lewru julien ndudo motti do docteur shogel kokala mayga ari hore jowo gouvernement o ardino golleji modon dum wadi du yeso hejabe leydi burkina region ngaji sappo e jenay di fu kanye district bamako kawri e fuddu golla de yambere fina tawa mali no hejabe region ngaji di fu no beto yabeke yeso jama o le fuddugol golle mudun Umar Waygallo
kanko premier ministre Soggel Kokkala Mayga o micintini wiide gal do kawrital bienal edition 2023 o yodum imadraji ko no li assise national kanye e yela lamit leydi nyalom hande colonel Assimi Guita tagal mo halip tariki bienal o holiti wiide darde fina tawa ana mawni sande ko nayri bangal yirwere kanye e jam e dejere ko jamarde fu yeli Soggel Kokkala Mayga holiti wiide gal do kawrital hitan 2023 ko wonde e wadde do muttido yodum imadraji ko nayri bangal denago kanye e politiki jagal mudu o joti mangal pat embe sanne ben latiki sababu du sudu hebi wadede le nokko jam e dejere du yalti le hen fadde makko bamde hala nyama kala en wombe le nokko kanye fayotto yo amir en wombe le motti fuccilmini jamare de kanko maire commune urbain motti isa kansay woliti wide bienangal latto sababu no jamarde hani famire fina tawa be tuugo dum du yella jam e dejeran hewte le nokko jagal mudu o holiti do ko nayri bangal tajido kurangaji du dum timman le gallure motti de sabde groupe ngaji jottikili nokko o
nde yambere binal 2023 fuddiri do ndenagu mawdo homani be ndenagu fa heewi gonno tatteji fu bangi stade Ibrahima Bokum mangal paden ana jieno gereji du fule e gendindi kany ele en nokkuji de himbe bismale modon motti e sevar Umar Waygallo
do stade Ibrahima Bokum do bienangal fuddi mangal paden be fu ana gonno ton mini terrain police ngabe kany fa yotto sapper pompier ana gonde uddude nokko kala ngaro nadde fu sinabe jawo dun mobilaji di kany jamarnde fu be lawrotu dum yen nokkul didi be lawrotu jamarnde sarwar fanata stado kanyi sarwar fan jottuda do gazo wundo sa yottikili to gazo oto du mangal paden be kanyi gondi haybute e be jogi wobbe kasen du an dari do kokoji di yewobe do woddi wobbe du ana badale stado micitide wid nokkule do wadobe bienal be goni ton du armaro wonti e haybute kanyi le utlaaji gondi mutti kanyi seware
sakirabe di kabaruji fa andodo mba hebude do bembe andede do hella ame Facebook kanye e compte Twitter biena lasini hauran nobe illa ko boyi ana jira dun yo wakati mo fina tawa holitate kanye fa jam e dejere ndarte bang hebe e golle mudon na kolliti wida dun wadan faabe anda nesuji leydi meden di kanye faabe anda darja leydi ndi ko latto sababu fa jam e dejere hebe faabe dire na famke en alisise
bienal o ye hune mawne sanne non holitiri wida ali campo ngaro hawrde hitane fu e dedo yambere ila 1990 fa yotade 2000 le wi mako bienal oyo yambere mo malinkobe goto goto mu en fu yeta hore mu en lehem
bienal o lati sababu himbe hobe na andira ta wadi dubi sedal ya bienal fu to nyaada fo a iwiga ye kay a wonjatigi a iwiga yenkidal a wonjatigi dum wete brassage en fu na andira nangindire denno su kanan ko be ngartiri o hakille lobbo eden kaali tinnaade hen sawde ko dum gollata ko dum furtata ko ana weyi ana tekina suudu baba
e le wi kanko Amadou Touré suka jokolle ngardo wadde théâtre urdo Duanza mo joni woni koyde mudum arande warde hawrde galdo kawtal finatawa mawdo le nokko o do e jande mawdo e jude mako o jokkintine hala wiide chagal bienal o deejere kay hontondirgol waram wartude le leedi amendi
min gadi voyager min gari sewari don wiyama du region ngaji maldi fuudi noddaaji don min keba mi region ngaji dito fu min jiida donc parce que nokko to min gardo jaati region ngaji tati kawrti e suudu école ndu to region ngaji dito fu ngari min keba mi annindira yigira ku nata jingu nata donc dundu wallahi ndu welti e majjun sanne sabi doonza min gari piso Allah jabi du min daram min gatta doonza ka e ardibe
kawrube ngal do kawrtal mawgal pawingal e do finatawa les régions moti o pelatike heybe nadu nayabe be fu e be jidi yamberande wada e jam e le deere
bienal artistique et culturel yo wakati mo jom en utilaji moti e sevare du beydorto keppal utilaji di fu kewi pet jonte joni e wi jomirabe majjibe kolti wide jonon arande fa region o himbe ngara leyi mudun ni illa golleji tourisme am dari fa bidreden fam keden Oumar Way Gallo e Blandine Kassoge
tudi otil gondili nokko o fu kewi pep fey joginodi tidallaji hitande 2012 non kanko no dirtedo Salif Traoré gondo otel ala fi o hulitiri wide wattu jono place fi goto heddaki le nokko le mabbe de
kejabe ke ube wari hawrede hen ciudi di fu bamama ana boyi komi jii ono on jama on
dans la région
kanko noddirte douleru dolo lamido joyen otilaji do motti do do mo tawa o yidu lati sababu so pudditi golleji
sababu sti l'economie
dun wara nabirde yeso kebale region o sabi ciudi le teleji fu hewi ko hebete no fu wala nodo ila basi on fu gollanobe dombe wala no golle chadelle yobugol courant ana wonno e amin so ngongo o dum faaba tomi
pendant les 10 jours
les réseaux moptiwan bur temdere otel ko ne mudun les temdere fudu chapande naydi ana le ngalure seware kanye motti
wartu gol dow ko wanno ana jukkine le en nokkuje hejabe region ngaji di ngoni e lay monde e wi horebe de gube dabereji fu piyama fa golleji di lato non jidira ka non be kolti metti mabbe tajugol kurangol fa bedire den fam kedena alisis e Blandine Kassoge
le soudou le kol Abdul Nyang kejabe urbe tombok tufayo to kay warde hawrde bienal artistique et culturel o wondi landinade chagal ko be mirfite fijoji mabbe ni koyde kurde horebe bedo kejabe ka fu holiti wiide e be landinani golle o jonka gemo Kassoge kany woni ardido kejabe urbe kay
même si on demande je
so Bernardi me mi pija jango mi de landinani dum tunda fu ko wadani fi jom mi de landinani dum
nous sommes prêts
groupe scolaire Robert Cissé be urbe region gao jipina kanyu em be quality metima be san fewde taygol kuram gol timmatale nokko o mabbe quality du wiide ana wondi yottinde kutteje e do golleji de be gondi wadde fewde bienal o
tous les ateliers travaillent
ateliers fu golleji mudum sede sede yarta sabi taygol kuram ana hewile nokko o sudun tawama region moptina dum gao gamingon groupe mo jatigi amen hokki
notre jatigi
andi de temps wi de region ngaji leedi amendi fu wari hawrude galdo kawrtal finatawa fijoji region ngaji di goto mudum fu waran wadde jeddiade 15 lewru juillet le nokko mo noddirta salle de spectacle Souri Bamba motitu
golleji binal gal ngaram fuddude kegna ngal puddi kegna acce hakke do Issa Ibrahima Bokkun di jokkinana beta ko jodo hala wadanna kanya e golleji goddi hono hollita goji gube Bamako motti menaka e region ngaji goddi aljumaare handen Mamadou Samassiko
ima daraje nyaloma aljumaare fuddiran turpungaji Bamako e motti hakunde 15h30 e 17h45 to nokku alliance franco malien dende gangal motti euro 20h yottare 21h30 troupe sikasu wadan yewtere mudun no to nokure Souri Bamba yewtereji region ngaji menaka hakune 21h45 e 22h45 e di Banyangara hakure 23h15 e 0h45 timminta imadraji aljumaare de andon kala pelle gonde tunde wadan bawde mudun e le gede jeddi bienal gal hono bomi finatawa dimi orchestre balle e kanyo dun no teatri beedade dido imadraji troupe ngaji di dungi e mali e be kedde annarundu to tundran haklaji e dosisli kawrtal bienal inde andite hunchano hore gotuma ko leydi hetagul jam gondal e pabondiral e yirwere kebe finatawa mali dum wadate le salle conference gouverneur amouti ibre 10h wardi midi
sakiraabe heddo kadude kabaruji di beta ko ka holitinde wiide gal journal do ne di kabaruji e di studio tamani hokkoton fodo ba hebude do application studio tamani mo bawdon hebude do play store. Wassalam. Binal yo wakkati mo hajuji kewdi kuntoto le ndeyambere kondude wadde e moti tan 2023 de don wattu joni o kanankobe meri ngaji kanya e kanankobe wobbe kolliti wiide galla kawrital wadan fa kibal region o beydo no be kolliti wiide ko wana fu ko wana dun fu na be kolliti ko haba ka fu wada ma fa kibal beydo magazine don e yewtere kumunede kabaru kibal de yontere anafawi do nafa binal gal aniko kalifa goita hebenen do faccitango men e Umar Waygallo
len gallure muttinde yimbel be uri tatteji di fu be ngari hawritinde e kawrital gal no dirta biyanangal le on do wottudu jagotobe do an gonde hebude ko woni e gidi mudu en wottu jone be gonde sottude cogguji mabbe
nebi chefin
kadle warbe rewbe ciottami kanye pade e sakkuji fa yottade tapete ngaji sevare ngollami ka sabe binal o wari motti de mile do jibanter
sona ma surogon mi jidwa
farafin duuni nyamriji afriki kewdi men ciottata hebi kalisi jati tagal dun mi andi himbe wobbe himbe dirto tinodo
ma wera wi soro
jagutobe gombe le gallure mottinde be bile ko sakti ko fobe jogi tidallaji mawdi ko nayri bangal wayde denago dum latiki sababu du so kebbe mabbe buyti le odo nokko kambe laami be suudu no der chambre du commerce le region mopti be bi gal do kawrital faaboto sanne jagutobe draman jakite yomo jokko president duudo suudu no derta chambre de commerce et d'industrie de région mopti o
l'économie de la région
kebal région mopti do demal buri fawade margal dabaji awgal artisanat hotelaji tourisme e jago menen himbe chambre de commerce on cindidon hore watni min nafa min kolliti jaguji amen dande mi moini de fu himbe nante le mopen ciagal dande temedere e nogay kulle kewde goni le onoko yo golle amen no daranade yalla humani be kabaru jagu ana be duro kebal do sottude jaguji mopen on ko latto sababu bidde bal région o
puisse prospérer
le dido imadraji di ndudo sudu wonde wadde kambe jagotobe be beltikli hen sanne be kolliti wiide ko noddirte foire ko do dun latiki sababu so keb mabbe de beedi sanne keddamo kanko noddirte Alhassane Kouita yomo goto e jagotobe wonbe le région mopti
bi angay raison wattu gonde joni o wadde jagu le région mopti o wana ko yafi lumoji ananata ka wana le nokkuji fu cogu dande e chambre de commerce hokkimin de le lumongo ananga hakillo dande ndokirtena do ugina jitti e temen na ujinaji temere jeegom e ndokirimi joni ujinaji joyi dande be ndokirimi ujinaji sappo de ujinaji sappo didi kanno kirede dun an holle wiide be ndulla e ciadele amen dun weli mi sanne watni min dukike himbe du an ngara sodde kulle amen
sanne tamandike
ngal do kawrital ngal latto sababu so suudu meri ndu do kebe mudun beydo non kanko noddirte madame Koulibaly Aissata Cissé o hollitiri wiide jokko joyobo maire ngalure muttinde
hobte teralante
jago walan tatteji fu ka hande no fuddete sabe imadaraji didi kontenaade hore bangal finatawa kawrital wada non bangal finatawa hande binangal wari tawtidun nene mi mele golleji di fu puditi ogi kemi mele no wayla tade be fu analane di anandomno binangal yalla golleji di ana puddita golle jago fu ngattedi de commune urbaine motti ana beedne kebal mairie o
mairie peut avoir
kambe joyno utlaji wombe mutti kanye seware be du ebe gonde hebude sanne le gal do kawrital duleru dolo yo kanko laami fedde joyno utlaji wombe ley region mopti
et tu es bien arrivé
mi yambere kande yettede an way hon otilaji di fu golleji fu ndare keno midan jogino ti allaji yobude courant indien moti sevare otilaji gondi le mudun ana ya chapande nay kanye restaurant ngaji
restaurateur
mititede wiide nokkule kewde kebe mudun gonde beedade wotto joni o tiagal ko nayri bangal fina tawa yubbi le hen ko kambe dorbotobe mobilaji be e sottobe kudde le dati di kanye fa yotto yo sottobe utlaji di fu mbi kebe mudan gonde beedade sanne.
Vivez en direct de Mopti, la biennale artistique et culturelle du Mali sur Studio Tamani.